kaskazini mwa Kenya, kaunti ya pili kwa upana humu nchini, kaunti ya Turkana. Kaunti hii inadaiwa kuwa chimbuko la binadamu, na hii ni baada ya kupatikana mabaki ya mvulana wa Turkana aliyedaiwa kuishi zaidi ya miaka milioni 1.5 iliyopita. Jamii ya Turkana ambao ni wavuvi na wafugaji mifugo wanadaiwa kutoka taifa la Sudan Kusini. Jamii hii wanapenda sana mapambo, na haswa shanga za rangi nyekundu, kijani, nyeusi na hata nyeupe.
At a very tender age, a child is introduced to beads. Before a lady gets married to the next family, there is a process called garments change, akinyonyo, where she gets transformed from being a lady to a woman.
Mwanamke huvaa shanga maishani, ila zikibadilishwa wakati wa kuomboleza kifo au baada ya talaka.
They are worn generally almost all the time, except during mourning sessions. They adorn themselves with the white beads only.
Wanawake walioolewa hujipaka mchanga mweusi,
some black ochre that is smeared on her head. It's called in Kiturkana ekipoi, and only used by married ladies. But for the unmarried ladies, we have the red ochre.
Wazee hapa waheshimiwa sana. Wana kiketi chao kidogo maalum, ekicholong.
Amna mwanamke ambaye anastahili kuketi kwenye hiki kiti. Hiki kiti imepewa mamlaka wanaume. Ebu ni chombo ambacho huwa wanaweka chakula ambacho ni cha dhamana, aswa nyama ambayo imeandaliwa kwa staili fulani. Mwanamume katika jamii ya Turkana mara mingi anachukuliwa kama mtoto wa kwanza.
Jamii ya Turkana imegawanyika katika makundi mawili.
These are the Ngirize who are the leopards, and the mountains who are the Nimur. Even the Akiriket, which is the Turkana parliament, the two moieties must always face east, a place where all plain elots came from.
Ukwasi na mila na tamaduni za jamii ya Turkana ni mpana mno. Kaunti hii ikijivunia mandhari ya kupendeza ya ziwa Turkana linalo fukwe za mchanga mweupe. Mimi ni James Gitaka. Everybody.